National Resistance Movement Party presidential candidate General Yoweri Museveni says the earmarked 360 billion shillings fund planned for revamping the tea sector will be accessible to all tea farmers and as tough people of Mitoma district to take of advantage of the initiative to improve their tea yields. The National Resistance Movement Party presidential candidate General Yoweri Museveni has equally confirmed plans to assist other major cash crop growers and advise Mitoma residents on sustainable land use, as he explains during the interim presidential campaign rally today at Chirambi Rohinda Market Grounds in Mitoma district.
Ndonika pamba pamba batajira wano mwenye mwenye na imamata mjika mkewe mkwa yoni mjiku wano mwenye mwenye mjiku nawa yoni mjika na mwenye mwenye gana nawa yoni hikari kumi mnyam bilioni siwa pamba mwenye watapu reka sente mwenye natumaka chibu mjika mwaka kutana na nani uhindi nyingi nana bachayo tukantu wa wala umu